MD-DOS man, yeah, feature expert miambili poa. Dani Acha Records maze. Pipi nitadai, niko na muma. Wete mbesa mbili mbili, ibili ndalipa. Watu wanadai, wanataka kutukipa. Siwezi uliza omi, au no nini. Leo najua hapa kuna nini. Niko na mrembo anatingisa kimuni. Kama kweli moyoni anawakili. Wao wamebaki tu wakimfili.
Hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka. Hivyo ndo nataka, nikitaka ntapata. Nelewe baby kwako nimedata. Njoo kwangu mpenzi nitakupeleka Java. Uniipe nikupe kisha mambo yatachacha. Nipe mimi, nipe love, gimme baby. Drop it down, let me bounce, girl you drive me crazy. They gonna watch you in the telly. You better show them what you got, like you do this daily. They call me Cap Santana cause I'm hot like fire. I give it to them hot like a busted banner. Yo, I keep it bunny, never Larry Banner. Dexter, Charlie Trees, they know I'm the bomber. They call me Cap Santana cause I'm hot like fire. I give it to them hot like a busted banner. Yo, I keep it bunny, never Larry Banner. Dexter, Charlie Trees, they know I'm the bomber. Hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, tunataka, nasema hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka, hivyo ndo nataka.